hono bamako ɗo to Yurusu Bankas e Sigasu sarɓe ɓen beltan ke sanne kaɗo anniya mairie commune jeegoɓo Bamako saabu yogaɓe mabɓe holti wiide na yoɓa hitande fof tugu windugol inde suka mabɓe e kañe alum saɗɗa jande makko nden o ila mabɓe yo kaɗo saria commune jeegoɓo o nawtere tatiji ɗi fof
sulle kolto sukaɓeɗan janggata windugo inde mabɓe kilon goto tawoɓete sukaɓe tan andi sulle kol dane hoore mum wurtoto windugo inde mabɓe kilon goto tawaɗan min ɗum caggal muɗum meɗe yoɓa coggu jande mabɓe min sukaɓe tan ɓe sulle koltoɓe janggata to hitande fof yoɓan kalsi windugo inde mabɓe to minen ga Bankas soni adi fa neɗɗo inde muɗum winnama e classe arandere yoɓata kalsi kassen windirde inde o an ñeɓɓamaɗo to hoore commune 6 an hani batele leydi fo e magal muɗum
kaɗo anniya mairie o ɓamama saabi saraɓe hewɓe gaɗi plainte uji e ley mairie amen non hultirde Abdallah Kone jokko joɓo mairie commune jeegoɓo e wimakko ɗum latanke mairie o wajibi ittude kaɗo tiɗala dow jamare nde o ɓeydi wiide yo saria mo donnete e ley commune o saabi sariyaji ɗi faccitinayi kabar muɗum no haniri
wattinima holliti o tiɗalla hooreɓe tullekol darɗo hoore muɗum yogaɓe holliti wi ɗum wona saria goto ko leydi mal ɓamino ga sa ƴeewi a tawan o saria hitande fuu joɓuma kalsi windugo inde sukaɓe saria mal jaɓne ɗum caggani waɗi o jooɗa haala kamɓe hooreɓe tullekol darɗo hoore muɗum jaati ɓe wi caggal hannden ɓe accan jaɓde kal jungo saraɓe cukalel ngol hitande fuu windugo inde meɓɓe saabu ɗum wona e saria caggal muɗum wonkolle batu ko noddita conseil des ministres ɓe ɓami saria hadde joɓuma kalsi muɗum e commune jeegoɓo o
ndenno ko ɗum fof saria wihi banggal windugol inde sukaɓe e le jande mali keɗɗanna banggal muɗum Mamadou Kanté joko hoorejo jangnirde leyre
sukaka so ɓami fa windaman wootere mi suud l'école fa o tilo jande winditagol fuu walanama kasen winditagol hitande fuu ele jande ka cuuɗiɗi kolleji ɗi gala e jeeya laamu o fuɗɗi ɗum ɓe gaɗi ɗum ndu yalla eɓe keɓa kalsi moɓe mbawi daranade saɗɗawo e mabɓe so wona ɗum sariyawol fuu wala to
kulitoɗumsukanko hoorejo dental jangnirɗe école e médrasa mali golonoɓe commune en Fouseyni Koulibaly o gonɗini wiide hontangol hoore yoɓɓugol windugol inde sukaɓe ligo e hitande fof puɗɗi ɗum woni jangnirɗe leyɗe goɗɗe gonɗe ley mali
cagganne hoɓɓe ɓen ko hewmuɗum dancuɗlekol leydi mali wonko yimɓe leydi mali ko hewmuɗum ndu jokkin o seeɗa hitande fof jaɓɗum kalsi e windugol inde sukaɓen saabu holli tamle saria leydi mali neɗɗo fof selluɗo ma looƴaɗo son jogui bowɗe ana wawa moƴƴin suɗlekol hoore muɗum e leydi malli ɗum saabi hannen so hoɓɓe ko heewi woddete cuɗlekol darɗo hoore muɗum leydi mali nde cuɗlekol ɓe yimɓe hitande fof sara musidɗo ɓe yamirten yoɓa kalsi windir inde sukaɓe mumen caggal muɗum ko mali goɓe ndu jokkigol ɗartal gotum le leydi ne foto cuɗlekol darɗo hoore muɗum woni ga ɗum wona hunde ko séria suɗlekol jaati jaɓne leydi malli
Moulay Sissoko yo joni l'école to Ségoutoul wolti wiide ley jangdirde makko nde wootere windugol inde yoɓete yo ɗum ujunere
chaque année
hitande fof mene men waɗa windugo inde sukaɓe so aɗa fa sukal lekkol ine woɗi winnama e jardin ma classe goto tan kalsi fe battoɗa kasi e windugo inde fatto classe jeenabo ɗum woni def ga so neɗɗo ne mil winde inde suka muɗum mi lamdaton ɗo wadda talkal ko noddirte wolo seeɓe ka e talki yamireɗo joom inde woɗi winde e lekkol caggal muɗum joomu yoɓani ɓuuɗ ujunere windir inde nde
lamiɓe commune jeegoɓo Bamako na darda jon école ngaji ɗi teddinde kaɗo saria so ala ɗum no jokkuoji tawata hen saraɓe sukaɓe lekkoyɓe gay yilama yo ɗum ɗo humtina hoore e ley jangnirɗe mariɗe fof